ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
talatare tati lewru me yo meɗo mayro jam hollitindide sakiraɓe kala ɗon mo bawɗon tawede le mawli fe malgal muɗum min keebi ki on min lanniniki jammoɗon jaam e deƴere yolande o wartir ɗum le leydi mali ndi fo e malgal muɗum yolande o wallu gonga sembe kabaruji ɗumin jogini on ɗo bete hande ɗi anni hollitinde wiide journaliste en ɓe wattu joni tiɗɗalaji mawɗi gondi e yettade ɓe ley tatteji ɗi fo e malgal muɗum wonɓe juuɗe noddirteɓe guɓe terroriste en kañe yimɓele nangaɓe so yonkiji muɗum karba fa yettoyo sakkade hokkude kabaruji goɗɗi kasen ɗiɗo tiɗɗalaji woni ɗiɓe jogi ñalawma lewru tati lewru me ɗum woni ñalawma keƴƴanaɗo hono kabaru yettinoɓe kabaruji le adunaro allah ndo fo e malgal muɗum gara dañan ko compitiɗon dow hen seeɗa nokku noddirtede sigasoɓe mbi wattu joni tiɗɗalaji mawɗi su dogotororu wondu toon du jogi ko nayri banggal ndiyameji ɓe gaɗɗi noddago fewde e laamu o tinno heɓana ɗiɗo tiɗɗallaji jogal o ko yaawi lewru ramadan ndu yawti leleydi meɗen ndi ɗum woni ndu timmino mbireten wattu joni jamare nde du hono ñamduji muɗen ɗi worrino ɗum wara waylitade dogotoro en ɓe kay gongini yimɓele ɓe tinno gattana koye muɗe hakkille fati keɓa ñawuji estomat yoge ñamduji ɗi fo ɓe mbi ɗum ha nayrade banggal ɓiɓɓe leɗɗe ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗumin jogini oɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade oumar waygallo jooɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirte ɗum hum jiro won to ɓoggi jamɗe to hollitindide ñalawma keƴƴanaɗo yettinoɓe kabaruji le adunaro allah ndu fo e malgal muɗum tati lewru mai wattu joni ɗum wondi e yambinede wattude journaliste en woɓɓe majji woɓɓe du ana e juuɗe guɓe ɗe ɓe noddirta terroriste en ɗe kañe fa yettoyo woɓɓe kasen du so gari fa dokka kabaruji goɗɗi kasen antoon sakkete micciteɗen wille on ɗo wattu fo ɗum woni journée français ɗe fo cakkama le leydi meɗen ndi laamu o holliti wiide yo haalaji mawɗi ɓe gatta ɗe nokku haalaji du mbawɗi imminde tinaji fa keɓen famtade keɓɗen Ousmane Ñaly Buuli
Hammadou Ñaly Buuli suwtama noga e jeɗɗi lewru septembre hitande 2020 ma juɗɗo e sévare ana wara kilométre capanɗe tati o nokku gonɗo ley région mofti don sankoɓe jippinimo ley kar goto illa nden fa hannden wala fuu ko sakiraɓe makko matinimo journaliste franci olivier dubois nangama gawo ñande jetti lewru avril hitande 2021 walde hollitinde wiide faabotonde alsilama ko e alsilam en holliti wiide waɗi o golle o yiyama laaɓi ɗiɗi ley vidéo ngaji ɗoma darta e kanankoɓe mali e franci gaɗe bowɗe muɓɓen fo yalla omo yoppite moussa bana dikko kañum suwtama fa liggalle muɓɓen to boni to ley région douansa ñande sappo e jetti lewru avril hitande 2021 sikkitaɓe jardinkoɓe gaɗi o golle ille o suuta mo uddidano goto tan won dukkuɗo kabaruji makko ɗum e joni ana wara lebbi joyyi journaliste mali birema touré kañum ɗum majji illa hitande 2016 ley yambingol ñalawma adna keƴƴanaɗo nantingol kabaruji no yiɗiri sakiraɓe ɓe suutaɓe kañe journaliste e franci e mali ana darte kanankoɓe leydi ndi kañe jomɓe anniyaji lobbi gaɗa e bawɗe muɓɓen fo yalla ɓe ana joppite ley o wattu goto hottu autorité de la communication taƴƴi ley mali RFI e france 24 ñande alalbare noga e jeɗɗi lewru avril ƴaɓɓino ndu e wi nde gollirde ɓe nantinoɓe kabaruji ɓe franci dokki kabaruji mbawɗi wadde torra leydi men ndi kano nde dabare france média monde e union international de la presse francophone kolliti metti muɓɓen dow mun
faande nayirto banggal hono kabaru oɗo ñalawma worri ɗum woni suudduɗum noddirte maison de la presse le leydi meɗen ndi wattu jonoɓe min gaɗi noddago fewde yettinoɓe kabaruji wonɓe le adunaro ɗum fo ɓen tinno gaɗa do hen immadaraji saabi de sa ƴeewi ñalawma hande o tiɗɗalaji mawɗi joga le majjum ko nayiri banggal wayde ndena kañe ko nandi e muɗum ko journaliste en jogui ɓe gaɗi noddago fewde e laamum koɓɓe kañe joyi anniyaji lobbi du tinno paabo yalla journaliste en nanggaɓe an joppite wattu joni keɗɗenmo kanko noddirteɗo banjou guddante o kanko laami maison de la presse kuma sifi ɗo en do faccitago sita sidibe
mi miɗen miila leydi meɗen malni yo leydi jogini fina tawa nde tarikiji meɗen ɗum ko natti saabe hono neɗɗo hana haɗede hollitinde haqqille muɗum nde kabaru fo warɗole leydi ni ɗum ko natto saabe so ɓiɗɗo leydi fo ana hana hokkude haqqille muɗum nde kabaruji leydi ni ga ko ɓuuri torde hannen yo saabe laafi deƴƴere woni le leydi meɗen ni ɗum ko natti saabe so hannen jogaɓe ana haala haalaji ɗi dalili wala e muɗum ko natto saabe hewde nde en fo torda minen ke fa hannde meɗen wondi e wullitade e laamu on ga yimɓe jamman ila sugan meɗen ñagoɓe fa hannan ɓe tinnaɓe yoppita ɓe yimɓe yalla ɓe heɓa ɓe hewta hoore meɓɓen neɗɗo fu naggaɗo soni wala ni a mbarama na hani wirfitoɗo wara suud baba maɗa meɗe lamdo homo fo tinno waɗa immadaraji yalla ɓe yimɓe an heɓa yiite e dian e cellal taw hunde fo hewteɓe
ɗiɗo kabaruji foɗo mawiɓde dow bema ma ande ɗe dow page facebook kañe compte twitter studio tamani watto jono tiidallaaji ko nayri bangal ndiyam dum matale sur docteur or nokko no dirtede sigaso dum waare balde sappo nyalo mo hande be ngadi noddango fewde e lamu kobbe tinno pieddo hen dabare jella dido tiidallaaji an hebene jogol le sur docteur or nokko no dirtede sigaso fa kebe famtare fande kedden Ousmane Niali Boule sitan sidibe
sur docteur Rimir do sigaso ana joggi tiidallaaji ndiyam saaji famembe kana lugo njibaaji mubben fa kebe ndiyam madam yalkuye ana koita saaji fam goto se seref sigaso
men joodiri hono ittorade giddi aran sabdina men dafa jan ana buri lewru wotru handen fele suudu to rebe hamlibe jippinta jiam wala len suudu sa yewde neddere wawa beende fe tawa jiam attagin wakkati fisu wala men yaltama suudi jiam li butigaaji men wadda mame nyiddi jiam hono le felorde men naddale suudu to rebe jippinte do sunna jiam wala li dotorade e mangal mudu
ni gollobe suudu dotorondu ana jogi tiddalaji ndiyam waddobe nyawbe mubben buri tampude yogabe kanam bal ana ndari robinaji na choodi manaji ndiyam fatmata koita ngadduda nyawdo mudun
hewon jana tiidi gasan mi instant debbo jippini gidil hakuna jamman fa fajiri joni men rongi hebde jan kuma lotirta kaduleji makodi somi hebi hannen neddo faabo do hokkude amen jam le doctororen wena am sanne sabdina doctoro ka jam kanyon ko yehita
horabe suudu doctoro ndu mboli teke soma zeb ka fa handen tiidi alla o ana heddi docteur awato gora doctoro ccrf sikaso
me jandide fedde humnine kabar jan dum won soma zeb be holita amen wicci goto won ko yendi sanne o an haani mu intinede men noddi neddo goto hon andu di golleji wara ƴewta dum gamel lonki hawrde mudum amiru cercle on dum me famintin fa yottade directeur regional defe hunde
sini fa jonti dal ndiyam mawnay fa non fu yo sabe tinare docteur embe kanye kanan kobe mubben gollobe su docteur ndu anandarta e mbawdo fu walla dum men yalla o tin dal ana hebene jogala dum wonno ko christian dako hebene studio tamani yude sigaso
sin yuri sigaso en jaram fa nokku no dirte da kaybe kolitide bantugol terenga jakkunde kay kanye bamako dum fuddan le timmode hitande 2022 non kanko so gel ko kala may go holi tiri wille no kay go lewru avril jappino ndu wakande mo wono yes fedde no der cnt kambe dum wono fedde sa gontonde gollobe terengaji no kuno derte da kaybe kolitiri yudum anniya lobbonobe gikin do en duggi ke lobboto kayto jamarnde hakkilaji mudan fecci ali sisi
kayto hala horejo gouvernement o mido terrain o wara fa imito ka jike lobbo goddo e joodimabe so yoga e mabbe ka ana mili terrain o waran soyfinde le odo region honani premier ministre o holitiri widani wobbe kanyum en ka an mili dun ka hala politique tan
ne dalin min kam hola ko fey be wonde e mo entunde tere ngaji geni be wiade di wona fuddo dogude joni min kam hola ko fey lawal tere hakuna bam o kay pe wala lawal lobol kasi hunen fuko men kam tawta hande men kanyen kobe jungon lamo be tinna be gomdina hala hunko mabbe tan yalla tere an heba dogo hakuna bam ko kay kanal so hala gon gitam bo e lawon sanne hala di min kam hola ko kasi fey
le vice secrétaire général syndicat kumanit o rai li lamu kai sarti lebi jego mo premier ministre o holiti wiide terrain warafa imole mudum o ana waawi teddinede do e tawede mudum fu o holiti wiide golle o ka wonti dalaji matede mudum jaati sabe rafi hebugol kaaki gollirdi yoga hono filungaaji kan e nandore mudum sabe jukkoje bamaade so tongaado leendi Drissa Traoré secrétaire général syndicat UNTM kai
me fumen nani hala hungo lam ko lam hakkune radio do kabar dogu gon terengaaji di hakkune bamako e kay minge be milo dan dum lafi sobe lam ko be tan hadi dum wadede handen suno wala ni huna fu wa hadde teren dogu hakkune bamako e kay mele wonde e muntunde mansingaaji didi deene kurufna do goto ke timmi kaban ga goddo fa hande mede wonde muunde dum kaaki o lungi hebede sabe embargo ada do fetade leedi meden dum won torra won kado ame handen ga
teren hakkune bamako e kay ana dari ana heba duubi tati jon micintinde wiide joni woni koyde didi imitigol terrain bamako kay hala mudum ana hale imitigol mako mo hala mudum hala o le timode hitane 2021 wonno
alan jabbino do leedi meden di julde yidinde wadama le nokkole on do wattu fu micitini witti dalaji modon goni leedi ndi ko nayri bangal kebe kanye e waydinde na go yimbe julbe do bamako de kanye e keddi leedi ndi fu ngadi duwa fewde leedi meden di wattu jonono jam e deejer han hewtrede le nokko fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule sitan sidibe
do bamako do jamara nde holiti wiide juule le jam e jaleede fu buri hakkilo jodiingo
sinin mangonte be na julde nde wadama le jam e jallal mede nyaago Allah Allah juutni gurdum meden hollin tokra nyalan Allah hunde torra leedi meden julle hikare dum wadama le torraji mawda sabdina jama on wala kals gam e yetta Allah fa handen mede nyaago o hunde torra meden Allah waddu jam leedi meden malni julle ne weli fa wala sedan Allah bu leedi meden
le leedi ndi julde nde weli fayse tawa rafinde na gon e wi himbe yogabe yude yoro yaɓɓirade koro jamande yetti ɓeydugol yahgol yesso kabaru ndenagu kayimɓe kuthala coltivide tiɗallaji ana godi bangal keɓal
nde julle hikkare torraje hewɗi mi yii ɗum sabu ndena ñamiri tiiɗ fa wala seeɗa meɗa yetta Allah sabu ndena ɓottide ɗuwe cellam Allah hokka amen ɗum jullene ke waɗirama ba woɗiri yoros ɗen li jan kay li deƴere homo fof ana andi wi malli ana wonli torraje mawɗi hannde ga e ñagoɗon Allah tan yala ɗum timma mais juul e jan e cellam meɗa ñaago Allah yala jan e deƴere heɓe yalla homo fof ana heeɓa wirfitade yaha suudu ba muɗum
ko laati fuu jamara nde ana darta e cdao ƴimmina jukkongoji ɗi waɗi dow mali ɗi ko waɗi illa lewru janvier ƴaɓɓino dow ɓe darti du e himɓe mali fuu dokkodira juuɗe yalla deƴƴere ana waɗa himɓe gonda ley jam e deƴƴere
wattu joni en kala hono kabaru lewru ramadan ndu ndu timmi ñamduji jamare nde du waran waylitade ana kamɓe dogotore andanɓe kabaru cellal ɓe ɓe gaɗino dango fewde e yimɓeɓe tinno gattana koye muɗe hakkillaji ñamduji ɗi ñamata ɗi fati keɓa ñawuji koɓe no dirta estoma kañe ko nandi e muɗum wattu joni ɓe mbi jama ndan hani ñamde ɓiɓɓe leɗɗe kañe ko nandi e muɗum joguiɓe bowɗe ɓe keɓɓen kanko no dirta docteur Martin Diarra yo andanɗo kabaru ɗiɗo ñamduji sanne komo sifi dow hen dow faccitago sitan sidiɓe
ko ɓuuri wodde e neɗɗo mo fordi woni e muɗum yo hono wattude hakkille e hono ñamiri jogaɗi e hono ñamiriji ɗi jumma hani ñamde jumma ana hani nangude hoore muɗe e ñamde hono loko en yaade ñamiriji joguiɗi neban e nandana muɗum ndu fo ana natto saabe ɓeydude ñaw o ɓene hani kasin waccude hakkille sanne e yergol jaɓɓuɗɗan fa ƴaɓɓito li o wakkati ko ɓubbon mum soɓe acce ɗum ɗi wawi natta saabe tiɗɗo ñaw meɓɓo mo sanne ɓeɗa hani ñamde maaro defa o nde ana hani hadde hakke hono o maaro ñamda ɗum maafe muɗum ana hani defiran hono haakoji eɗe nandana muɗum dinande defrude ɗum guerte sabu sa ƴe joni guerte ana jogui ndeman sanne so ɗum ƴaɓɓiti e maafe ɗe ana wawi ñamude ñaw oɗum mbeɗa wawi ñamde hono maafe defiraɗe guerte ga patɗo acca ndeman muɗum heewa sanne ko ɓuuri moƴƴude hen jaati maafe mabɓe defire hono haakoji leɗɗe nandan muɗum ɗum ɓuuri nafdeɓe sanne ɓuuri ñamiri fo
en kalano wattu joni noon kabaru golle ɗum woni goho lewru me woni ñalawma keƴƴanade kabaru golleji le adunaru ndu fo ɓe kollitiɗo no yimɓele ɓe gala e golleji laamu ɗi kañum ɓuuri hewde ley leydi mali ndi kañum yimɓele golliroɓe ni en sera sa ɓami ley temedere fo tan iɗum yafa e yimɓele capan en jeyono wattu joni eɓe yimɓele hono ɓeydoɓe kabaru keeɓe ley leydi mali ndi du e maggal muɗum kamɓe golliroɓe seraji ɓe yalla hono fo gollimaɓe ɗin gorgui fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boule sitan sidiɓe
meɗen goni Medina Koura kummin ɗiɗaɓo bamako nde nde deyande min kawri e sek Oumar Kone cottowo pineji ɓimakko o golle waɗi fo wawana daranade hoore makko
ngal gollal ana walla kan sanne sabu ndena min ñagata kon fe goto somi heɓɓi neɗɗo hokko amen pinigaji mi sonnito ɗum welan amen sanne
le wattu cakkitiɗo o golle won keɓuɗo sembe sukaɓe hewɓe naati e wadde ɗum ɗum woni donnugol moto taxi ngaji Moussa Kouloub Ali yo donnowo goto o golle waɗi fo wawa daranade hoore makko
alhamdulillah min ko heɓami le ngal gollal ana fawa kan wurde galle ɗam min lamdata kon fe goto ɓuuɗi goto mi yetta Allah
ko ɓuuri feccere himɓe mali yo gollonoɓe koye muɓɓen e wi andinɓe keɓat ɓe kollitiwide laamu o ana hani juttininde golleji ɗi yalla hewɓe ana joɓa lampu e usuruji
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse e République Tchèque et Union Européenne
sikiraɓe ñeƴƴenoɗe ley région ngaji meɗen ndiyen puɗɗiran nokku no dirteɗo kajuno ɓe mbi ko yata rewɓe le temedoron kañu en gaɗi toon batu muɗe rewɓe le chrétien en le oɗo nokku wakkande ɓe gaɗanno batu mabɓe o nde dow sisilmoɓe cuuɓe o kowoni darde rewɓe le chrétien en yalla hono ɓe kani sakkirade basiji le majjum ɓe mbi koni fanamaɓe faɓe gaɗa immadaraji no jaam e deƴere hani wartide hakkude mabɓe kamɓe chrétien ngaɓe gonɓe le nokku yo suudu église ɗum woni wondu nokku no dirteɗo kajuno kañum waɗɗiɗo immadaraji chrétien ɓeɓe yuurede leydi mali leydi kodowar kañu e leydi Burkina Faso e gardan faɗo kayiɗo lumo nokku noddirteɗo kaso leygal luure kayi nde wiyamaɓe paabirama to ampule ngaye mawɗi koɓe noddirte lampadeer ngaye koko yahata jeegom kowoni fana muɗum fa ƴewta yala hono ɓe kani sottir toon jamma ɓe cottira toon du dow ndenago kamɓe yimɓele sottoɓe wonɓe toon ɓeɓe kollitide ɓe beltikile oɗo golle sanne waɓɓe golle yo fedde nde noddirte an bikko sikiraɓe ɗo katten bete hande dow kabaruji meɗen ɗimin jooti o sanne heɗade heeƴuji amen ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi ɗiddo beme amen ande to son gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddi dow oɗo numéro viyamo maire maire 37321 fa nde fan jeeye fewi nokku ona nder ɗon oɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wuddi wassalam yewtere meɗen nde waran yowade dow ñaw noddirteɗo cukku o noon mbiyeten ɗum e fulfulde nde. Ɓe kollitiɗi ɗum nanga sukaɓe, iɗum nanga mawɓe dow ley leydi Mali ndi, hono yimɓele ɓe oɗo ñaw nangi ko foti temedere fana yafa yimɓele sappo e nayo kañum gon sawɓe ñaw cukku o noon ɓe kollitiri wiide. Tati lewru me won ñalawma sakkade oɗo ñaw ley adnar nufo e mangal muɗum. Hono ñaw cukku o worri ley leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗe mo kanko noddirte Yakuba Togola, Yakuba Toloba o acca haqqe yo gollo o nokku noddirteɗo point G komo sifirdo hen do faccitan Ousmane Ali Bouli.
Cukku yo ñawgaɗo tiɗala poofalla nango buuce fa anda o ñaw won e maɗa. Joomum yanko ɓuuri hoodu fuu, ɗon kam foofude no yiɗiri. Métrise sappo hakkunde ma e joomum, a matan joomum won tiɗalla no foofira. Joomum ana yaawi tampude eɗum ñaw mo wona canto feewi, mo nangi fuu wurda e makko fa kaddi mum. O ñawdu donoteɗo ka wona ndaɓoowo, omo wawi heɓirede inniwo, omo wawi heɓirede du e abbiraɗo. Fayse saaraɓe maɗa ngala ñaw o, aɗa wawi heɓude mo. Le yimɓe temedderon fuu tawa capanɗe jeɗɗon e joyon jiɗa kulleji yogaji hono collaji, curkiji, fa yettade kulleji kewɗi ko torata poofali. Kulleji kewɗi goɗɗi gon gaɗoji fa ñaw cukku nanga neɗɗo o ñaw fa cawreɗamo, kana ande tafon hono o worri e maɗa, ande ñaw cukku gonɗo e maɗa o hono wayi. Saabi mono fuu no worri muɗum non o sawrirte, non watta famin anda hono min kani daranade sawrude joomum. Hoɗum woni ko hani waɗede. Sini docteur andi laali mum wayi, nden wawi hollitinde joomum na daranade wurde ɗum hollude ɗum ko hani wadde. Yalla ana heeɓa mosola. Won safareji e joomum wawi ɓamude fati o torra ɗum sanne. Komin kolitata ñawɓe e cukku woni e muɓɓen ɓe paama hono ɓe kani jogorade koye mabɓe e o ñaw, ɓe jaaɓa sawrade ɓamude leɗɗe mabɓe wadde ko docteur en kolitiɓe. Wattu fuu ɓe lando ɓe tinno du e ɓamude safareji ɗiɓe dokka e wadde koɓe mbiya ko wawi kudde ɓe mosola. Yoɗum ñaw momin mbawi hawjade sini ñawɗo o jaaɓi wadde ko hollita. Hollitinde wiide yoɗum ñawdu mbawɗo latade sababu yonki joomum. Le horongoji gaɗaɗi ɗum faɓɓi seeɗa joni ko yata duuɓi sappo e joyyi. Le yimɓe Mali temedderon fuu ko yata sappo e nayo ñaw cukku won e muɓɓen.
14% des maliens sont asthmatiques.